supper. Mwane kulu siri aba TTZ. Esanyo emirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakubaba ndeetakebbako ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda. Esanyo emirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakubaba ndeetakebbako ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda. Woza simanye kyendikooti gyano beera bweriho muleke ebyoya babimanyanga bamanyi n'enkoko otudde mu ssabundo ganku kakasane bwonsera kulengeze magombe bunzito omulambo gwogera omusaayi gwange gw'abagenzi nga balwanya n'ensi bwe biba byakutya eby'eggulu bikulema ggwe kunkomerera ogeyeena yakkalirira abakiisi bwe biba byakufa bajja kunzitira kwagala anti omutima ninaakyo k'omunaku kyalina nessuubi lye nnina lireeta eggulu likke ku nsi omuteesa omala budde nkwokya sikula budde nkulekera yirizi amayembe n'ebitambo. Nindiridde byaggulu bwe byensi byantamadda ndowooza bya Sayuni mwana embeera y'amayuuni. Nindiridde byaggulu bwe byensi byantamadda ndowooza bya Sayuni mwene embeera y'amayuuni. Esanyu emirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakubaba ndeetakebbako ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda. Esanyu emirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakubaba ndeetakebbako ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda. Osanga ku bulooka mwana nange byankubadda tumbuuza byansijeeragakya linnabyetamadda bana ababbirooni batunyookeza bikuumi obwavu bose bangi gundi nze naawe n'oli luuza omukyala ku sitensoni ayo kya kasooli ezadde lyaliyiiyiza naye afuba okubaawo ebigambo byange ndabirwamu yabeetamiddwa osanga mukasiisira ku nsuwa y'amalwa emboozi bawayaza LC politikisi bukojo omwana obutte ensi wuliriza kuba eddoboozi lyange ly'ekyanze ngeri abatuuze mu sitwiiti abeediimye kuyite okwekalakaasa abasinga beetamoddwa baleese emmundu n'emizinga bakutte mayi wajalabye omutuuze akugamba embeera yankeeta nga ne kulonda akugamba mungu yekka gw'alonda buli baggulu akugamba mwana lyokka lye nninze kuba emikwano egyandeka kiri eyo ginninze. Essanyu emirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakubaba ndeetakebbako ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda. Essanyu emirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakubaba ndeetakebbako ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda. Seeno yonka nnyo bwe ndowooza ku mikwano gindesenga mpatekana ndowooza nnyo kimbaliriza okulwana ennyo ninyisa eddaala neewunya okuse naye amazima nkavaako ntya buli kakodyo mwendiiro basanga bakafunziza bandekera ga mulujja ttundula nkunza bwe naatuula amabujje gange ganaalyaki bansaba n'ez'obusuuluulu mu birooto by'endoota nze nsula mbakubira enduulu buli baddala obajja kugamba mwatulye engudde sirina mulimu nsula njala mbaawo ntya ng'omutuuze weerowoozeemu omale weebuuze lwaki abafuzi baffe beefuula banditambuliddeko mu ngatto mwolinnya ne basula enjala tulabe bwe bakeesezza ani yali amanyi Saddamu balimusanga mu mpukunga ebikolwa bye bimufunzizza. Essanyu emirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakubaba ndeetakebbako ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda. Essanyu emirembe n'ebizibu by'endabye binzikakkanya obutakubaba ndeetakebbako ebirungi n'ebikyamu byonna tubigiseemu sikabusirifu amazima ebyensi twabitadda. Kano kaweereza abatuuze mu site, kano kaweereza ab'omu byalo omwe n'abatuuze yes Baba Loco, Bataka Squad, Saba Saba, yes, Chikosi Church, you know, revolutionary legend that would rule in the building, Uganda, Africa, all over the world, represent the people.